Squad it, squad it. We lit.
Big is in a whipping. But you know, Miss Lupe, go green. Big is in a whipping. But you know, Miss Lupe, go green. Sasuka ni Malayami. Ni Malayami. Sasuka ni Malayami. Must be his cats on me. Sasuka ni Malayami. Ni Malayami. Sasuka ni Malayami. Must be his cats on me.
Yeah. Aume, let me to Aume. Yeah. Aume, Aume, let me to Aume. Manje sengikhathele kweletu senganele inkinga zakho zingxakile. Ungifake enkingeni usungishiye ekugcineni emixo uyinkinga. Ngiphilisa kanzima usungishiya nenkinga emixo ngicela ungeke. Manje usuyangiqina usungibangela isitina. Ukuphumula ngiyakudinga ngifuna ukuphila nodala. Sekukudla imali nami ngifuna impilo emnandi. Mina ngiyasebenza wena uyangimoshela. Dalina sisithembiso, themba mina impilo emnandiso. Impilo iy'kweletu ngizoyishiya, impilo yami ngizoyishintsha. Nomxoba ngiyamshiya, nginika isithembiso. Zokwenzela iqiniso, yeah, mina ngizokwenzela iqiniso, darling.
Squad it, squad it, we lit.
Big is in a whipping. Ungadinwa umehluphe kokugcina. Zela wepe ungatina mehlupe kokugcina. Sasuka ni Malayami. Ni Malayami. Sasuka ni Malayami. Must be his cats on me. Sasuka ni Malayami. Ni Malayami. Sasuka ni Malayami. Must be his cats on me.
Aningimele majita aningimele. Mfuna ukuba right nami ngiyimele. Uphile namajita impilo kungimisele. Okay babe cela ubekezele dala ubekezele. Labangani bekubelesele bethi lo akanamali. Mshiye uthathe lo abanakho banomona. Nami soon ngizobhobha ungadini sengihluphe. Kokugcina itika isikhathi sifikile sodla imali yami. Thando lwe lunamandla nondaba banama. Bekezela banamali anginalanga lonke. Ngiyabadubo bongikhetha wena sondela. Ngibambe ngesandla ngiduduze makhala impilo zethu. Sizokhala ukugcina kokokuhle. Ngizogcina lozoyithombe nazoyiqina. Ngoba ngiyazi usazoyidinga amaphutha amayenze. Kahlale phandle kuxoxisana. Ngoba nginawo amanye amandla okuqala
ulusha. Awumele, awumele mixo, awumele. Yeah, awumele, awumele mixo, awumele. Oh yeah, awumele, awumele mixo, awumele. Awumele, awumele mixo, awumele.
Squad it, squad it. We lit.
Big is in a whipping. But you know, Miss Lupe, go green. Big is in a whipping. But you know, Miss Lupe, go green. Sasuka ni Malayami. Ni Malayami. Sasuka ni Malayami. Must be his cats on me. Sasuka ni Malayami. Ni Malayami. Sasuka ni Malayami. Must be his cats on me.
Squad it, squad it. We lit.